radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numunye bikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bizgaho na Venuste nshimiye imana ntangira nshimira mwebwe mwese mwitabira iki kiganiro mu buryo bunyuranye ariko bwuzuzanya mwe duhamagara mukitaba dukomanga mutatuze mukadufungurira gusa kubera ko turi ijwi ry'America mudatenguha mwese muri abambasaderi bacu aho muri hirya no hino ku isi ni mwe mutuma iki kiganiro kibaho namwe muri ijwi ry'America aho muri hose
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
mu kiganiro cy'ubushize nakiriye uwitwa Usabyimana Noheli ashakisha mushiki wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 akajyanwa mu gihugu cy'Ubutaliyani uwo mwana w'umukobwa anyese uwihoreye yajyanywe mu kigo cy'impfubyi kiririma amaze iminsi ibiri avutse nyina yitabye Imana ndifuza kongera kubumvisha uko umusaza we yaje avuga mu kiganiro agasaro kaburaga amushakisha usabye Imana atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma umurenge wa Jarama
twe dufite umwana wa mushiki wacu bitaga Mukamana Josephine ari ku mwana yitwa Buwesi mama we yaramubyaye ahita amaze gupfa bamujyana mu kigo cy'abazungu cyari ahantu bitagirira imahari komini Gashora noneho intambara yateye uwo mwana amaze imyaka itatu ari muri icyo kigo ariko twaramurangiye abazungu bahita bana kuri radio rero higeze guca ikiganiro mu Rwanda bavuga ko abo bana bari muri icyo kigo bari mu Butaliyani babajyanye uko twabibaza twumvise rero akagasaro kaburaga tukaba tuzaga ko mwadufasha gushakisha uwo mwana.
Umwana ajya iririma yagiye mu kigo cy'impfubyi kiririma abatanze icyo kiganiro kuri Radio Rwanda bavuze igihe abo bana baviriye mu Rwanda bigeze bavuga uwabaherekeje bari kumwe nandi hari amakuru wibuka icyo gihe.
Nibuka icyo gihe muri icyo kiganiro nuko bavugaga ko ari abana 28 barerewe muri icyo kigo. Kabarajyanwe n'umuzungu wabareraga ariko ntabwo ndamenya ngo ninde ariko bavuga ko bavuye muri icyo kigo bajya mu Butaliyani
none niba uyu mushiki wawe akumva anyeshi wihoreye tuzandamusobanurira nti mubona tuzabimubwira kugira ngo nawe azabigumane ati banshakishaga bankunze mu magambo make mubwira icyo ushaka kumubwira n'igituma umushakisha
mwijoro turamutse tumubonye byibura tukamenya ko nariho nawe akamenya abavandimwe byadushimisha cyane rwose buriya kubaho muzika adafite abavandimwe kandi bariho nawe byamuneza natwe byarushaho kudushimisha cyane rwose Imana yahabwa icyubahiro kuko twabaso yacu natwe tukamenya koko kahari tukamwaka twumva ko tuvuga
ndahamya yuko ari abanyarwanda benshi bumva ijwi rya America muri kanukanya cyane cyane abazi nkanje neza uko abo bana biririma bavuye mu Rwanda bagana mu Butaliyani waba azi nubwo bwose natwe tuhaza ariko wagera bwangu kuri Padiri Marcel Rwabutera akaba ya mubaza makuru nawe akaduhamagara akayaduha kugira ngo tubahuze n'icyo tubereye kuhanuno kugira ngo tubareme imitima mwese. Nyuma y'amasaha 48 umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'America witwa Jean-Pierre Niyikora uri muri Finland yaraduhamagaye atubwira ko azatugeza ku bantu bazaduha amakuru tumaze kubona ifishi yanditseho igihe yagereye mu kigo cy'impfubyi iririma ku itariki ya kandi z'ukwezi kwa 1991 amaze iminsi ibiri avutse ndetse n'uwamujyanye kandi amazina y'ababyeyi ahura nayo Usabyimana yatubwiye tukamenye ko tugiye kumukozaho intoki ntibyatinze mbageze kumubikira wamwakiriye akamuhungana akamugeza aho yakuriye na nubakimuri hafi mama Goretti namusanze i Roma ari mu kazi ndavunyisha aranyakira wamwumvise musaza wa Wihoreye aramushakisha abo bana uri urumwe mu bagira neza babafashije kuvirira mu gihe rwari ruhinanye mu kwezi kwa 1994 uwo mwana ari mu bana koko baje mu Butaliyani
si uwo mwana arahari ari kumwe nabandi ari kumwe n'ababyeyi bamufashe dok umuntu yagerageza yidashimije kubona hari umushaka ko hashobora kuba harabe nuko uzagerageza kuzamwumvisha ko hari ababa kumushaka bo mu muryango we tuzifatanya n'abandi tugerageze kubahuza
mbese mu bandi bana baje aho ngaho mu Butaliyani hari abandi bashatse kumenya ko baba bafite imiryango yabo mu Rwanda harabo mwabibwiye harabo harabashoboye guhura na imiryango yabo mu Rwanda
kubera kuba no kure yabo kuko ntari hafi yabo ariko kuko amaze no gukura urabona bamwe batangiye kujya hagira icyifuzo cyo kumenya ko hari ababo numvise ko hari n'abatangiye no kujya bajya kureba bakagaruka
kugira ngo mpumurize nyirizina uyu muryango wa Anyeshe uwihoreye musaza we usabye Imana yambwiraga yuko uwo mwana yageze mu kigo cyanyu akiri gato ya nyina amaze kumwibaruka agahita yitaba Imana twibutse uko musaza we abivuga niko koko mwakakiriye karakana Imana yabashyize mu biganza murakarera muragakuza
ikaje ari gatoya akakivuka gusa cyo nanibuka kindi namwongereraho si yaje aherekejwe ari na papa w'umwana umufite mu ntoki niba ntibeshye niba akenshi urumva kimwe nk'abandi babyeyi bazaga batubwira ko batashoboye batafite amikoro yo guhita bagumana ako kahinja akakivuka ubu twahise tukakira uko abivuze niko bimeze gusa umbi hakubera nk'intambara nyuma yaho ntabwo twashije guhita tumenya amakuru kuko bakenshi hari igihe bazaga no kumusura baje kumusura hanyuma igihe gitarahamaze ntitwongeye gushobora kubonana nabo ubwo nyine igihe cy'intambara twahise dutoroka tugenda abazungu bagiye mbere yacu ho gatoya natwe tugenda umunsi ukurikiyeho kurya abo bari bagiye mbere ho gatoya
ndakwibuka Sir Goretti ndakwibuka kuri uwo munsi igihe wari uri kumwe n'uto twana twinshi twari dutoya ku kibuga cy'indege ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 igihe ibintu byari bikomeye mwitegura gufata indege kugira ngo mugane inayirubi mujya mu Butaliyani mwabigenje gute kugira ngo mushobore gufata utwana 43 tutagize icyo twishoboje mushobore kudushyira hamwe mutubungabunge ubuzima bwabo ububwe bwiza mutugeze aho umutekano wari mwiza icyo gihe mbere yo kurira indege muva iririma mugera i Kigali byari bimeze gute
ntago byari byoroshye kuko bwabaye urugendo rurerure hari n'umugurugumese wacu yabigize mu ruhare runini cyane kudufasha aradufasha hazi imodoka abazungu bari bohereje bari bagerageje gukomeza gukominikana n'ambasade uko ntari ntago hari ambasade mu Rwanda hari posira yego bakoze uko bashoboye kose hanyuma bafite na communication bakomeza kuvugana kuko abazungu bamwe bagumye mu burya bari muri Kenya bakomeza kuvugana no mu Butaliyani ni association yari dufite donc yari yarafunze hari muri ilirima bakomeza gukomunikana bohereza abasirikare baza kudufata na za hari to burende hari n'amakamyo baza kudufata tugenda turi protege kugira ku kibuga cy'indege kibyari byoroshye kuko twagiye tunyura hari na nimugoroba hagenda haza akantu k'umwijima hanyuma nabo bakobwa abandi bakobwa nyine bafashe bagize imbaraga nyinshi zo gufasha abana kugera tugira ku kibuga bahita nkuko wabibonye nyine burya bakomeje kutuproteja kugeza tugeze muri Kenya. Muri Kenya ubwo Abataliyani bakokosha kose baduha posibilite kubera ko bari utwana dutoya basaba ko bahita baza mu Butaliyani aho hari siege ya y'association duhita twakirwa mu Butaliyani n'abo bana. Gupi imwe yagiye mu Bubiligi indi grupe iza mu Butaliyani iyo yabadokiyo z'imfubyi nizo zaje mu Butaliyani badufasha kugeza igihe abo bana baje kufatwa n'imiryango.
Serigoriti, mwakoze igikorwa cy'indashyikirwa, mwabaye intwari, mwaratabaye igihe mwabibaye ngombwa murerera Imana kandi na n'ubu mukigirerera. Urakoze cyane kuba umpaye amakuru yanyeshe ubikoreye.
Iko bintu kintu nashaka kukongera kukongeraho gatoya nyine hari kuko ntari nge nyine urumva bari hari ya collaboration y'abantu benshi cyane cyane hari n'umukobwa nyine n'abadufashije cyane wari uhari n'uwadufashije nyine n'ubu niwe ugerageza no gukomeza gukurikira kenshi niwe dufasha guhana gutya amakuru yabo bana ni nawe rimwe na rimwe ushobora kuba hafi kuko ashobora kugenda uko kuko ari umurayiki gutya ashobora kugenda uko ashaka akabasha kugira kuri bamwe abandi ntababona ariko nyine harimo nawe yagize mu ruhare rukomeye gufasha abo bana.
Oh, kuva icyo gihe kugeza na n'ubu abana ntimwabatereranye, mwabagumye hafi, muracyaganira nabo, muracyababona, muracyabakurikirana ubuzima bwabo, murabuzi, muracyabafasha.
Abenshi bashoboye kuboneka kuko bamwe ntabwo bakiboneka kubera hari abagiye gukora, hari abatakiboneka mu nzira, ariko abenshi nababoneka cyane cyane ubwo ngubwo nyine umuvandimwe adufashanye akomeza kubafasha nyine nibura bakagerageza kuvuga ibibari ku mutima.
Ubu rero abantu barimo bumva kino kiganiro ku Ijwi ry'Amerika, Gasaro Kaburaga, bakumva ndi mu mvugana n'umuntu wabaye hafi abo bana baririma, ubu benshi bazanyandikira bazanshaka bambwira bati natwe dufashe kugira ngo uduhuze n'uwacu, ubu se muzamfasha kugira ngo abo bana mubabwire yuko abo nzajya mbona, mubabwire yuko ari imiryango yabo mu Rwanda bashaka kugira ngo mbese twubake iryo teme hagati y'iyo miryango n'abo bana buhoro buhoro nabo bazagenda bamenya ko bafite imiryango. Muzamfasha,
nzakokoshoboye kose tuzabafasha.
Serigoriti, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wafashe ukaganira n'Ijwi ry'Amerika mu Gasaro Kaburaga. Ndagusabira amahoro y'Imana.
Yego, namwe kandi ndabifuriza amahoro menshi n'imigisha myinshi.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Amakuru ya Agnes Wihoreye ni impamo. Uwa mbere nayamenyesheje ni Noheli Usabyimana, musaza we wamushakishaga. Uheruka kuza mu kiganiro rero ku cyumweru gishize ushakisha mushiki wawe Agnes. Umaze kumva Serigoriti avuga uko mushiki wawe ameze neza kimwe n'abandi bana bajyanye, kandi avuga yuko azadufasha, azakora ibishoboka byose kugira ngo muhure. None Noheli Usabyimana, urumva umeze ute?
Umva nishimye, ubu ngubu ndi nishimye rwose Mana, nubwo nabona ariko ngize icyizere kandi igihe gikwiriye Imana yabafashije kugira ngo mumenye aho aherereye naduhuza kugira ngo tubashe kubona amaso ku maso. Nukuho umugisha cyane.
Urakoze cyane. Ahasigaye mushiki wawe naramubonye, aho ari nanjye ndahazi, hasigaye kugira ngo hazakurwe ibyangombwa byo kugira ngo mu bwitonzi bukwiye nshobore kureba uko twabahuza. Abamureze bazabidufashamo, abamuba hafi bazabidufashamo nk'uko babyemereye kugira ngo bizashoboke ibyo wifuza. Nagira ngo ngushimire cyane kuba warizeye ijwi rya Amerika ukaza muri kino kiganiro agasoro kaburaga kandi ku buryo ubudasanzwe ariko bikunze kuba hano mu kiganiro agasoro kaburaga dusigaye tugira imigisha y'Imana abo dushaka tukababona vuba hasigaye rero nkifurije kugira amahoro kireka niba hari icyo ushaka kubwira abo badufashije ndetse na mushiki wawe yumvise ikiganiro wakoze umushakisha wakongeruka mubwira icyo ushaka kumubwira mujye mutarabonana.
Umva icyo nabanza kuvuga, ndashimira Imana yabashyize aha hantu kuri rya Amerika ku gasaro kaburaga kaba Imana yo gushakisha abantu baburanye n'ababo mukabahuza mu gihe gito. Imana ibahe umugisha kandi reka nshimire n'uwo mubyeyi w'umubikira era ku mwana hari kandi igihe gikwiriye akazaduhuza nawe dufashijemo. Imana ibahe umugisha aho hose rero abaye yanatwumva rwose yumve yuko afite umuryango mugari kandi ko twiringiye ko igihe gikwiriye Imana yakoze kugira ngo duhure izanaduhuza na tukanavugana nk'umuryango. Muri rusange rero nanjye nasoza mbashimira mu gihe dutegereje yuko muzanawe kugira ngo tuvugane cyangwa turebane amaso ku maso. Umugisha cyane.
Urakoze cyane, ugire umugoroba mwiza. Noheli usabye Imana.
Murakoze namwe, umugisha.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nongere nshimire abadufashije bose kumenya amakuru ya Agnes Uwihoreye. Wowe Jean-Pierre uri muri Finland, nawe Jean-Paul uri mu Butaliyani, ndetse na mama Goretti uri mu Butaliyani, abana bavuye mu kigo cy'imfubyi kiririma, mwabyumvise barakuze. Umubyeyi wese waba uhafite umwana utaramenya amakuru ye azatunyureho hano mu kiganiro agasaro kaburaga, umwihariko wa muri sanga tuzamufasha. Ndabibutsa ko umurimo dukora nta kiguzi ugira, n'umurimo w'ineza, nta mafaranga dusaba. Abasaba amafaranga bababwira ko bazabageza ku ijwi rya Amerika baba ari abatekamutwe. Mujye mubirinda mutabashije guhita mutugeraho, mwabaririza ahari abanyamakuru b'ijwi rya Amerika mu Rwanda cyangwa se mu Burundi. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu kwezi kwa mbere, Francine Mukashema utuye muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje mu kiganiro ashakisha ababyeyi n'abavandimwe be yasize muri Congo mu mwaka w'1996 agahungira mu Rwanda. Dore uko yabivugaga:
narahunze 96 mpunga njyenyine, ababyeyi banjye barasigara.
Uhunga uva he?
Mva muri Congo.
Yego.
Ubwo noneho ngeze mu Rwanda nkajya ntege nkajya mbona abandi baraza, nkavuga nti nabanjye bazaza, bigeza bigeye none ndababura burundu, nta gakuru ntaki, nkajya nshaka none abaza nkamubura. Nyuma muri mu 2000 nibwo naje kumva amakuru, barambwira ngo barahari, ngo baba ahantu hitwa Kasenyi muri Congo Imbonye.
Yego.
Nyuma yaho bambwira ngo tena ngo batuye ngo yirumu, n'abantu bahoraga bimuka kubera intambara, bimuka. Noneho amakuru ya nyuma mfite bambwira ko bari ahantu hitwa Mambasa, Mambasa mu karere ka Nyanya, ngo niho baherereye ubu ngubu. Niyo makuru mfite.
Ariko se washoboye kuvugana nabo abaguhaye amakuru? Hari bakubwiye birumvikana aho baherereye, ariko se bigeze bakubwira bati bafite telefoni wabashakira, hari umuturanyi wahamagara ukabavugisha, ari ibyo washoboye kubikora?
Nabajije uwo muntu wampaye amakuru ndamubwira se hari telefoni bafite, aravuga ngo ntabyo nzi, ngo nawe ngo ni umuntu wampaye amakuru. ngo bya telefone ntabyazi ndavugana n'ese uwo muntu wa wazamusaba makuru yuzuye ukaba akakubwira neza uko bimeze aravuga ati kubera intambara abantu bose bagiye batatana naho waruzo aho umuntu yaratuye ntagari hagituye ubwo aravuga ati uwo muhungu wa mpaya makuru ntago nongeye kumubona twaherukanye ubwo ngubwo nta kundi kubonana ndetse nanjye amakuru yabo mperuka nayo ngayo
none dusubira inyuma gato ya madame Mukashema muri 1996 uri kumwe n'ababyeyi bawe muri Zaire mwari hehe mwatandukaniye he
mbo ngiye nari ntuye ibunya mu mugi nge nari narashatse bo batuye Kasenyi ahantu hitwa Kasenyi cyomya niyo bari batuye noneho intambara ibaye ngendaza n'umugabo wanjye bo barasigara
inkuru ya Mukashema ikimara gutambuka ku ijwi rya Amerika bene wabo baramwumvise baramushaka baravugana yagarutse mu kiganiro atubwira uko yamenye iyo nkuru
ukuntu nayimenye uwo murumuna wanjye umwe unkurikira ubwa gatatu ngo yahungiye muri Uganda
yego
noneho amaze kuhungira Uganda agezeyo ngo akajya ngo amaze n'iminsi amaze yo imyaka 15 nawe ariko ntabonye ko nanjye ndi hariya mu Rwanda dore ko nanjye ariho namaze iminsi mbere yuko ngiye ahangaha muri Amerika
yego
none akajya abaza makuru akashakisha makuru yanjye akayabura none habaye nyuma mama nawe amusanga hariya Uganda baba ubwo bari ari abantu babiri mama n'uwo murumuna wanjye
yego
ngo nyuma y'urupfu rwa papa mama yahise avuga ati ntabwo ubuzima buri ko yagushobora wenyine reka ajye gushaka famiye ya papa arebe ko ihari noneho arebe ukuntu yazabasaga akabana nabo ubwo famiye ya papa ikaba iri hehe mu Rwanda ubwo nibwo rero bageze Uganda barabaririza uko bashoboye kose abo mu Rwanda barababona ubwo baraza abo mu Rwanda nibo bamusanze Uganda kubera we nta byangombwa yari afite bamusangayo barabarabarana mbese bararamukanye ko nabo ku buryo bakoresheje umunsi mukuru
yego
ubwo nibwo nabo nanjye bahise bampa amakuru nabo barambwira ati umwana wawe arahari ni njye mfura ya papa na mama ati imfura yanjye irahari rwose ntabwo yapfuye muhumure dore ko bavugaga ngo ko napfuye nanjye nk'uko navuga ngo barapfuye nabo niko bavugaga ko napfuye
mbese bakumvise ku ijwi rya Amerika ubashakisha
yego ubwo rero nibwo bakize nibwo bampuje nawe turavugana mvugana n'uwo murumuna wanjye nuko mbabona gutyo rero
none se Mukashema mbwira wumvise umeze ute n'uburumva umeze ute kubona abavandimwe bawe ukabona n'umubyeyi wawe umwe Imana ihiruhuko ndashira papa wawe witabye Imana nawe washakishaga ubu ngubu urumva umeze ute mu mubiri wawe mu mutima wawe
narishimye nubwo ntarabona nabo amaso ku yandi ariko nizeye ko nzababona
uzababona
ariko nishimye ku buryo n'ubu ngubu njya mvuga nti ibyishimo mfite Yesu aje byangeza mu ijuru birarenze kabisa
ibyo byishimo bigumane nibyo twakwifurizaga
abo bameze nkanjye bajye bagira kwihangana na nyuma y'imyaka 30 ye bazababona nabo
bazababona
kandi bajye bashishikazwa no gushaka uyu muryango wanyu kabisa uyu muryango wanyu ufite akamaro gakomeye
ni radio ijwi rya Amerika yego none se tuganira niba ribanga ntubimbwira ariko wabivugiye hano kuri radio ndagira ngo mbikubaze hari ikintu wavuze uti ndabashaka nkababona nagira Imana nabageraho Imana yabampa nkazakura uko nshoboye bakanyegera nanjye sinkomeze kuba genyine icyo gitekerezo uracyagifite
ndagifite cyane 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 byibuze bakeya bahari bazansange hano basi
mukanye wabwiraga abandi bose bumva ijwi rya Amerika uti nyabuneka ntimuzacika intege mushakishe ndabibutsa yuko ubonye umuryango nyuma y'imyaka 20 ni cyenda bumva ijwi rya Amerika rero mukomeze mumere nka Francine Mukashe aho muri hose we ari muri Amerika abari muri Afrika bari burayi abari muri Aziya aho muri hose muri abanyarwanda muri abanye Kongo muri n'abarundi mukaba mwaravuze bene wanyu muzaje muzahano tubafashe kandi tubafasha kubuntu tazagire umuntu bakifaranga na rimwe ababwira ngo tuzabageza ku ijwi rya Amerika. Francine Mukashe munagira ngo nguhe umunota umwe nawe ubwire abandi benshi ndetse unasuhuze abo mwahunganye abo mwararanye rubunda mu kavimasisi mugahungira mu Rwanda ukaza kuva i Rwanda uzaho muri Amerika abo bose abana mwakuranye abakwibuka fata umunota umwe ubasuhuze ubabwire icyo ushaka kubabwira.
Urakoze cyane ndasuhuza mama wanjye cyane uri hariya mu Bugande na murumuna wanjye nkasuhuza papa wanjye murumuna wa papa uri hariya mu Mutara ndamusuhuza cyane kandi ndamukunda yambaye hafi mu buzima nabaye mu hariya mu nkambi nda cyane kuko ni umubyeyi mwiza cyane nkasuhuza inshuti n'abavandimwe nasize hariya mu nkambi yo ku Kibuye mu Rwanda. Imana ikomeze ibarinde mu buzima bubi barimo, Imana nabi zabatabare nk'uko yantabaye. Murakoze.
Urakoze nawe Madame Francine Mukashe. Mangaho rero ukomeze wishime, Imana yumvise amasengesho yawe kandi agushimiye kuba wagarutsana ku ijwi rya Amerika kugira ngo udusangize ibyishimo.
Yego namwe murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe rero.
Hashize imyaka 25 umugabo aburanye n'umugore we n'abana be batatu kubera intambara. Isaac Kayigamba atuye mu ntara ya Kirundo muri komine Kirundo mu gihugu cy'u Burundi arashakisha abana be baburaniye mu cyahoze kitwa Zaire mu mwaka w'1996 ndetse n'umufasha we.
Gasaro Kaburaga ni ikiganiro kindyohera cyane. Iyo numva abantu bagiye baburana n'ababo mugende mubahuza numva bindyoheye cyane, naye nkumva biranejeje.
Yego
ndavuga ngo ubwo nanjye nagize n'ibyo bibazo nanjye nkabura banje tugatandukana, mwomfasha kugira ngo ndabe kwa abo bantu twabaronka.
None abantu bawe mwatandukaniye hehe ryari?
Twatandukanye Gisangani mu nkambi ya Gasese muri 1997 niho twatandukanye.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Habuze umutekano ndetse n'amasasu yari menshi. Urabona rero kugira ngo umuntu mu bantu benshi bikivunga uzajye kujyana n'abantu ujya kubona ukabona bamwe bari rukanse baragenda, ubu none nyuma yaho haje kuza agacerere ndashakisha nshanda babura n'ubu twaburanye.
None Kayigamba, uribuka agace baba barahungiyemo aho mwari muherereye? Niki wibuka ukuntu bagiye muri icyo gitondo?
Gusa icyo nibuka muri icyo gitondo ni uko umwana mukuru uriya mugwaneza yari agiye kujya kuvoma, ngiye kujya kumushaka. Madamu acarambare ati nugenda nawe aracukwiwe nawe ucukwawe usange turaburanye. Bo ubwo noneho ndabandi reka ngende ngiye nshamburana nawe ngarutse nsanga bagiye.
Niba atwumva uwo mudamu wawe turamuha izina yitwa Mukandutiye Rasheli, abantu bashobora kuba bakumva bagahita bamumenya uwaba yaramubonye mu bakomeje bagahungira hirya ahagana mu burengerazuba bwa Afurika nk'aba bari muri Congo Brazzaville cyangwa se bamanutse hepfo bagana Zangora za Zambia n'ahandi, waba wamenya Rasheli Mukandutiye umufasha wa Isaac Kayigamba uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga umushakisha. Urambwira ko mugwaneza Flaviano yaragiye kuvoma, ariko se abandi bari he? Bari kumwe na nyina?
bari bari kumwe na nyina ngiye nkabona ngira ngo ndamubona sanga simubonye kubera ko hari amasasu menshi bishoboka kuba yaraje rero agasanga mama wiwe bagaca biruka nkabagenda nanye mburaho mbaronderera ndashakisha ndabura
naho se byukusenge Viviana ndetse nuri ya muto ya Nshimiyimana Zakaria bo bari he bari mu rugo ndimo ndashaka kumva kugira ngo niye ndamenye ko ari nk'umuntu bamwari muturanye wahunganye nabo akajyana nabo
oya bo bari batoyi kuko Viviana wewe yarashise imyaka indwi
yego
Zakaria wewe twatwara mubyariye muri Kongo yarashise umwaka n'igice nuko rero urumva ntago bagomba kuvira hande rwa mama wabo birumvikana yuko bashobora kuba bari rukanse bakajyana
yego none wowe usigaraho ngaho mukera gati ugerageza kugira ngo urebe ko nawe wabaho ubu turavugana uraho ngaho mu kirundo ibyakurikiyeho nibihe wavuye Kisangani ugana hehe wazanywe nande
Kisangani ubwo nanje naciye mbonye mbabuze ndaba ngo nta kindi kindi kimbeshe ngaha mu ishyamba asige nkwiye gutaha
yego
ndataha ubwo nafashe indege Kisangani itugeza I Kigali tuvuye I Kigali ubwo ndamanuka nzimuhira ubwo nsigaramo ako gahinda kubera ko nari nabuze abana nabuze na madamu numvise avu tanyishe nuko nuko byangendekeye
komera birumvikana ababyeyi bawe mu kirundo bakubonye utungutse mu rugo abaturanyi bakakoza bati uje wenyine wari warabyaye bakomeje kugukomeza ariko se nabo ndumva ijwi ukirifite ariko hashize imyaka 25 umuryango wawe mutandukanye ubuze igice kimwe cy'ubuzima bwawe mbwira ubutuvugana umaze iminsi ushaka nkakubwira ko nzaguhamagara none ubu turimo turavugana iki ni gihe mukwiye kujya mufata kugira ngo mushobore no kwivura ni ibintu mutigeze mubona kanya ko kuganiraho mwivure mbwira iyi myaka 25 ishize usize abawe muri ayo mashyamba ya Kisangani ugataha mu Rwanda urumva umeze ute
byarambabaje cyane ariko noneho maze kugera imuhira ndatuntura mbandanya gakeye kugumiza ndeyo ko ubuzima bwabaho ariko nkabaye amahoro muri jyewe natekereza abana nubwo turimo kuvuga ndakuze ariko naraba abantu twanganaga bafise abana bakuru abanje ntazirengero ryabo nkumva nta mahoro mfise mu mutima wanjye ndavanire kanze nakambire ijwi rya Amerika Deniste nkubwire ni ukuri Imana yarakuduhaye ntabwo nabona ubwira kuko iyo numva ibintu ukora uri ndashyikirwa koko kandi ntabwo twebwe tuzaguhemba ariko Imana yo mujuru yonyine ntizaguhemba abantu umuryango wawe kuko ukora ineza ukayisanga imbere
yego nicyo tubereyo hano ku ijwi rya Amerika tubereyo kugira ngo tubafashe tubereyo kugira ngo dukore ibiganiro bibaho kwizera ikiganiro agasoro kaburaga nicyo kibereho no kugira ngo cyongere igihuza imiryango cyongere gisa n'imitima cyongere gishaka utwo dusaro twose twatakaye mu mashyamba gishake utwo dusaro twose turi hirya no hino mu Rwanda no mu Burundi mu miryango y'abagira neza agiye dutoragura ikature rikadukuza kugira ngo abo bose tubashyire hamwe bongere babe ireme ry'umuryango rero kuba ndi hano wowe no kugira ngo ngukomeze no kugira ngo nkumve dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika aho bari hose ndatabaza cyane ababa bari mu nkambi ya Kasheshe aho ngaho muri Kisangani aho ngaho niho umuryango wa Kayigamba Isaac Waruri none ngira Kayigamba kugira ngo dushakire naho warutuye mu Rwanda n'abazakumva bazavuga bati uwo muntu turamuzi inyibutsa mu Rwanda warutuye mu ihe komini warutuye mu ihe mudugudu cyangwa mu kahe karere ku Rwanda rwa 1994
muri komene ntazo prefecture ya Butare uhabaye mu karere ka Nyanza
yego
mu mudugudu wa Bugina niho nari ntuye Bugina
ndizera yuko abantu bo mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Bugina baba bakwiye muri Kongo abatashye bakagaruka bagasubira aho bari batuye mbere akavuga ati uwo muntu turamuzi n'abantu be turabazi abakiriho naba naba ndasaba cyane kugira ngo Zakariya Nshimiyimana Viviana Abyukusenge ndetse na Flaviane Mugwaneza n'umubyeyi wabo Rachel Mukandutiye babe bakiriho turebe ukuntu tukabashakisha tukamenya aho baherereye abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri mu nkambi ya Brazzaville ya Kintere n'izindi ziri mu majyaruguru yose ya Congo Brazzaville abari bari muri Central Africa abari muri Zambia abari muri Malawi waba azi umubye witwa Rashidi mu Kandutiye washakanye na Isaac Kayigamba yaduhamagara akatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuryango we none Isaac Kayigamba umunota umwe ndawuguhaye niba ufite ikintu ushaka kubwira abana bawe niko mbigenza muri buri kiganiro kugira ngo mwidagadure mu munota umwe kandi mwandike ibaruwa y'urukundo n'iki kintu ushaka kubabwira utababwiye muri imyaka 25 maze washakisha
baba kiriho n'ukuri byanjohera cyane numvise n'ijwi ryawe cyangwa nkumva yuko bakiriho Imana yahabwa icyubahiro kandi n'ukuri umve ntabwo nabona uko mbivuga akanyamuneza kaba keshi cyane gusumba uko gye mbitekereza gusa Imana ibaje imbere namwe murondeze turebe ko twazabaronka tuzavuga amashimwe ariko twabaronse
yego urakoze cyane ro kuba warategereje kugira ngo uze muri kino kiganiro kigize ikinshiro ya 50 kuva twatangira ikiganiro agasaro kaburaga ndatsa cyane kugira ngo abantu bawe bazabonereho akaryo kugira ngo baboneke ngahure ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana
Imana bahezagire
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikindi kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa mudisanga witwa Mukamvugo Annonciata utuye mu karere ka Nyaruguru murenge wa Ngoma kagari ka Kibanga umudugudu wa Kirehe yaje mu kiganiro agasaro kabura gashaka musaza we Rwamigabo Martin wahungiye muri Congo igihe icyo gihugu kitwaga Zaire agasiga umuryango we mu Rwanda twibukiranye amakuru twahawe na Mukamvugo Annonciata
Wanshakisha ni musaza wanjye witwa Rwamigabo Martin akaba yarajyanye na nyina wabo bita Beritride.
Rwamigabo na Beritride bagiye bajya he?
Bavuye mu Rwanda berekeza Congo ariko haza kuba igihe cy'uko batubwira ko berekeje muri Zambia.
Irindi zina rya Beritride ni rihe?
Irindi ntabwo musaza wanjye ndyibuka kuko njye nari nkiri mutoya.
Nese Rwamigabo Martin na Beritride ni nabavandimwe bawe?
Nabavandimwe banje umwambere musaza wanje ndakaba ari mama wacu.
Uyu Rwamigabo yarafite imyaka ingahe muri 94?
Yarafite imyaka 20.
Ngira neza uko mwatandukanye bagiye muri Zaire ababyeyi bawe bo bari hehe byagenze gute?
Ababyeyi banje ntabariho barapfuye.
Abo bana bahunze bonyine bajyanye n'ababyeyi ababyeyi bagwiyo
bagiye bonyine bari baturutse mu Rwanda ngo hariho intambara ariko uwo ngo Beritride we birasa nkaho yari umumama yari ari kumwe n'umugabo
kuva se icyo gihe bahunga hari andi makuru mwigeze mumenya abareba bababwiye ko bakiri muri Congo, bababwiye ko bahavuye, amakuru mufite nayahe kugeza ubu?
Kuva baza hano mu Rwanda bakagenda, uwa Beretrida ntabwo twongeye kumenya amakuru yiwe, ariko Rwamigabo we birasa nkaho yatanze itangazo kuri radio, kubera ko njye nari nkiri umwana sinabasha kubikurikirana, barabyumva barabitubwira.
Yego.
Birangije hanyuma tuza gukora iperereza tubaza amakuru, wenda y'abantu zahaturuka, barangije baratubwira, batubwira ko yavukisha se, yarangiza agahita ajya ahantu bita muri Zambia.
Iryo tangazo aritanga yaritanze kuyihe radio?
Yaciye kuri BBC.
Avuga yuko ariho uko ari muri Zaire y'icyo gihe.
Yari ari gushakisha umuryango we, ari we mama we na papa we n'abavandimwe be, ariko ababyeyi bo bakaba bari baritabye Imana.
Kuva icyo gihe mumaze kumenya ko atanze itangazo, mwakoze iperereza ryanyu bwite, bibagaragariza ko ashobora kuba ari muri Zambia, hari uburyo mwakoresheje bundi bwo kumugeraho cyangwa se ntabwo?
Ntacyo twigeze dukora, kubera ko njye nari nkiri umwana ntari bwabashe kubona ubwo bushobozi bwo kuba navuga ngo ngiye gukora iperereza mbe namubona.
Amakuru ya nyuma muheruka ya Rwamigabo muyafite kuba ryari?
Amakuru yo ya nyuma dushobora kuba duheruka yaheruka nko muri 2019.
2019 icyo gihe yari ari hehe?
Batubwiraga ko ari muri Zambia.
Hashize imyaka itatu gusa ashobora kuba akiriyo. Muri Zambia hari umuryango munini w'Abanyarwanda kandi wumva ijwi rya Amerika. Ndahamya yuko ubu turimo tuvugana abumva ijwi rya Amerika bari bumumenye, yaba akigendera kuri iryo zina cyangwa se yarahinduye, ibyo byose turagerageza kumenya Rwamigabo Martin niba akiriho. Wanyibutsa komini yakomokagamo kera, mwari mutuye muri komini kugira ngo azahamenye neza, mwakomokaga muri komini muri Segiteri?
Yari komini Nyakizu, Perefegitura Butare.
None niba kumva muri kano kanya mukamvugo, niba musaza wawe akumva, niki ushaka kumubwira?
Ikintu ushaka kumubwira ni uko abavandimwe be bariho kandi bamushaka cyane, bamukumbuye, dushaka kumubona.
Amakuru dufite magingwa ya nuko Rwamigabo Martin atari muri Zambia ahubwo ari muri Malawi. Abatuye muri Malawi rero mwabamuzi Rwamigabo Martin, mwatumenyesha hano ku ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994, mu kwezi kwa kane, umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru Ibutare yahunze bamuhetse agera mu cyahoze cyitwa Zaire. Ababyeyi be babaga muri komini ya Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri ukwezi kwa 11 umwaka w'1996 nibwo inkambi ya Kashusha yatewe, aho ni muri Congo, abari bayirimo bakwira imishwaro. Iyi ni inkuru ndende y'Agasaro Kaburaga. Hiti yaremye Aimable ari mu karere ka Kicukiro, akagari ka Gitaraga, umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba Ibutare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba Ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi iyo bitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngaya abo bantu ntago nongeye kubabona.
None se ko wari Ibutare bo bari muri Giti, mwahuriye Kashusha nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, nabo bantu twahunganye mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye gusa bakambwira yuko tukana mama baba muri byumba mu cyahoze ari giti
ariko ubu ntabwo uzi nimba barahunze ntabwo wigeze umenya amakuru yawe
oya ubwo intambara yarinzi bantari nababona
hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nayo mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari
aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari iyo ntambara iba niho twatandukaniye ngo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru wa nyogokuru wanjye nkabana n'umubyara wanjye witwaga Maria Ntakiruta Imana na bamarume banjye babiri umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Spiriana icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi Vedaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga mukuru we ariwe Spiriana yari arwaye dutandukana rero ngo ubwo intambara yateye buri umwe acukwe ari uwo mukecuru yaciye ukwe nabo ngabo baciye ukwe kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo ni
uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina yitwa nde
uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya nabo ngabo amazina yabo nzi usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga
none se Maria Ntakiruta Imana ni mubyara wawe
yari mubyara wanjye
ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru ari uyu Vedaste na Cyprien mwese byarakubise muratatana ntabwo uzi irengero ryawe
byarabaye turatandukana ntabwo nigeze menya irengero ryawe
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe
ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere basanga ngiye simba ishoboye baramwe ngo nimege garidiyeni iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda
yego hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite
ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Kongo tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita Inyamirambo hariya muri Rwampara tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga abandi bantu bari bacumbikiye abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire tukujyane mu rugo bazagufata neza bazakurira uwo muntu wanjyanye angejeje mu rugo n'abo bantu bandeze na magingo n'aya ngaya nibo nita papa na mama mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo ya nayo
ariko se hitiyaremye
karame
tubwire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba mbwira wahuriyemo n'umuntu wakugariye mu Rwanda mbwira muri make ibyo wibuka
muri make ibyo nibuka tuva mu Rwanda byo ndibuka nuko nagiye bantete hamwe barankiraga imbere nkagenda namara kuruba bakankira mu mugongo nuko uburyo nahunzemo noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge imyaka isa nk'iyisunitsemo noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza hanyuma ubwo intambara yakubise bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki nuko nanjye ndarorongotana mpura n'umugira neza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho zarara aho nzagwa nawe uzagwaho twazanye mu Rwanda ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza
giti ni agace kamwe ku Rwanda ni komini imwe y'u Rwanda ivugwa ko itigeze ibamo ubwicanyi muri 1997 na kane. Niba papa wawe yaratuye muri giti ubu nukuvuga yuko ashobora kuba ariho. Mbese wigeze ugerageza maze gukura, wigeze ugerageza kuzamuka haruguru, ntabwo ari kure kuvuye Kigali ujye giti, ntabwo ari kure ahitwaga muri giti. Wigeze ugerageza kujyayo ngo ujye kubaririza wumve niba wamenya papa wawe na mama wawe
uherereye? Hanyuma wenda vukiriyemo gakeya mu rugo kwa mama aho ngaho muri giti no kwa papa nagiyeyo kubera ko kwa nyogukuru bajyaga bambwira ati papa yitwa Karazeri, mama yitwa Konsolata, ayo mazina bambwiraga. Ayo mazina rero niyo nagerageje kwandika n'umwirondoro ushoboka ndabifata mbijyana muri giti. Shyiraho n'amazina yanjye ngenda manika ahantu hose aho nabashije kugera mu bushobozi bwanjye. Ariko nta kintu byatanze. Kandi hantu nagiye ni muri fasiteri barambwira ati kereke tuba twarakubonye ikiri umwana ukiri mutoya, ati ubu nta kintu twagufasha.
Uwaba wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya akamenya umugabo witwa Claver, niryo zina ryonyine dufite. Wari washakanye na Konsolata, nawe niryo zina ryonyine dufite. Bari batuye muri komine Giti, bakaba bari baruhereje ibutare umwana wabo witwa Hitaremye Kazungu, niryo zina bamwitaga Hitaremye Kazungu. Umuturage waho ngaho muri Giti wamenya uwo mwana, wamenya abo babyeyi baba kiriho batakiriho, agahumuriza uyu mwana akazamubwira uko byagenze, aho ababyeyi be baherereye niba bakiriho, nabo bakazanyura hano ku ijwi ry'Amerika. Imana ikora ibitangaza gihe cyose tutaramenya ko umuntu yapfuye, duhamya yuko abakiriho. Niyo mpamvu dukora akazi gakomeye ko gushakisha abantu tutazi irengero ryabo, kugira ngo dushobore guha imitima yahungabanye icyizere. None Hitaremye Emmanuel, niba ababyeyi bawe bakiriho, uretse n'ababyeyi bawe ariko niba na Cipriani akiriho, wambwiye ko yararwaye, nimba na Vedaste akiriho, ndetse n'uriya mukecuru n'ugokuru wawe wakureze bakiriho, abo bose niba bakiriho, niki ushaka kubabwira? Ntanga umunota umwe ubufate, ubabwire iki kuri ku mutima mbere y'uko dusoza.
Hanyuma umuyobozi, andi makuru naguha make cyane kugira ngo nkubwire icyo nababwira. Nuko Cipriani yari umuganga
w'umuforomo cyangwa w'umudogiteri,
gusa ni uko yaba nimba ari umudogiteri simbizi, kuko tugeze no muri Kongo yaravuraga, ari no mu Rwanda, tukiri no mu Rwanda nibuka ko narwaye amatwi akanjyana kwa muganga, akambara itaburiya ndeba, akambara na bya bintu bashyira mu matwi ndeba, niwe wamvuye amvura mu matwi, aranyoza neza, menya ko mbona ko ari umuganga. Tugeze no muri Kongo uwo mwuga yarawukomeje.
Aha, Hitaremye, ibutare mwari mutuye he?
Ibutare ntabwo nzi agace twari dutuyemo, gusa icyo nibuka ni uko twari mu mujyi, aho twabaga twari dufite umuriro w'amashanyarazi.
Cipriani yarakiri ingaragu cyangwa se yarafite umugore?
Yarakiri umusore. Vedaste we yari umunyeshuri.
Iyo kuwa gatandatu byageraga cyangwa ku cyumweru, hari ahantu bajyaga gusenga, hari aho bakujyanaga mu kiliziya, bajyaga mu baporo cyangwa bajyaga mu bakatolika?
Bamarume banjye bari abakatolike. Iyo byabaga ku cyumweru banjyanaga mu kiliziya tukajya gusenga, bakamfata bakantwara mu modoka tukajya gusenga, cyangwa se naba nashatse kujyana na nyogokuru tugasenga, ariko nkabona ko twasenze bitandukanye n'iby'abakatolike, numva ko wenda bashobora kuba ari abaporo, kuko mu wenda muri iki gihe kubako nasobanukiye amadini, ntekereza yuko bari nk'abaporoso, yari nk'umuporoso nyogokuru wanjye. Ntiyanywaga inzoga kandi bamarume banjye bo barazinywaga.
None urebye kuva aho mwari mutuye mugana kuri kiliziya mwasengeragamo ku cyumweru, hari urugendo rungana iki?
Ntabwo nabasha kubigereranya, gusa icyo nibuka ni uko igihe kimwe twigeze kujya gusengera ahantu bita mu Matyazo. Nicyo nibuka, sinzi iminsi mikuru yari yabayeho mu bakatolike, biba ngombwa ko dusengera ahantu bita mu Matyazo. Nicyo kintu nibuka mu bwenge bwanjye nari mfite icyo gihe.
Kiliziya y'Ingoma ntabwo mwigeze muyisengeramo?
Oya, kukumenya amakiliziya sinigeze mbifata pe. Nibuka ko ibyo ndabyibuka, nibuka ko uwo Mariya Ntakirutimana yakomejwe, tugakora umunsi mukuru mu rugo tukanywa ndabyibuka ibyo tugataha amatara yaka ari nijoro yakomejwe mbega ibyo ari byo byose ntekereza ko hari hafi y'umujyi
ahantu mwari mutuye mwari mufite ubusitani bunini mwakiniraga hanze cyangwa mwakiniraga mu kigo imbere
mu rugo iwacu aho twari turi inyuma twari dufite igipangu cy'amatafari ahiye inyuma gikikijwe n'intuza n'urugo rwa sipure ikindi urugo rwacu rwari rwegereye umuhanda w'itaka kuva aho twari dutuye kugera kuri kaburimbo yari nk'iminota nk'icumi yonyine n'amaguru
nta zina ry'umuturanyi wibuka mwari muturanyi aho ngaho ibutare wibuka
nta muturanyi ni mu gihe twamaranye bamfataga nk'umwana nkaba mu gipangu n'ubwo twasohokaga ari uko tugiye gusenga ku cyumweru nyogokuru wanjye yari asaje nawe agenda yunamye iyo twabaga turi busenge baradutwaraga mu ivatiri n'ubundi kaza kuba ariyo ducyora ntabwo nigeze menya rero ngo uyu muturanyi cyangwa kuri batike runaka ntabwo ayo makuru nayamenye
ivatiri yari ya Sipuriyani
ntabwo nabisobanukirwa ko imodoka ari iyabo kubera yuko twayigendagamo iyo twabaga tugiye gusenga ubundi ikindi gihe ntabwo nayibonaga ikindi gihe yabaga yagiye mu kazi ntabwo nari nakamenye ngo iki ni ikinyabiziga ni icyacu cyangwa se si icyacu
yari imodoka bwoko ki yari imodoka itwara n'ibintu cyangwa se ari ivatiri
yari ivatiri yari ivatiri ifite ibara ry'umutuku byo ndabyibuka
wakundaga kuyitwara ninde
yabaga ari umushoferi ntabwo ari Sipuriyani wayitwaraga
ni umushoferi wayitwaraga ku buryo ishobora no kuba yarakoraga tagisi indi minsi ku cyumweru byaba ngombwa ikaza kuba twari bajyana mu misi
wenda birashoboka
ujya kujya kwa muganga umunsi urwara mu matwi bakakujyana kwa muganga iyo modoka niyo mwagiyemo
oya tujya kwa muganga icyo gihe ntabwo twayigiyemo twateze imodoka zitwara abagenzi bose bisanzwe
ugereranyije aho mwari muvuye kujya mu hajye ry'abatwaye iminota ingahe
ngereranyije dushobora kuba twaragenze nk'urugendo rw'iminota mirongo itatu kuko wenda twakoreshejemo amaguru tujya gufata imodoka kuri kaburimbo
ntibyari murakoze cyane kuri ayo makuru umpaye abumva ijwi ry'Amerika bazi ako gace ka Butare abari batuye mu Matyazo bari batuye Ingoma aba umuntu wabuzi umuganga witwa Sipuriyani wavuraga mu Rwanda kuri ibyo bitaro by'Ibutare yadufasha kugira ngo tugende duterateranya amakuru dushakire umuryango uyu umusore hitaremye birumvikana yuko dushakirishiriza hafi y'Ingoma no mu Matyazo aho wasengeraga birumvikana ko ari kuri kiliziya y'Ingoma y'abagatolika ni hafi aho abumva ijwi ry'Amerika bose ikiganiro Agasaro Kaburaga bazadufasha ngaho rero ugire amahoro y'Imana
Imana ibahe umugisha murakoze
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye ndashimira cyane abadufasha mu bushakashatsi batwakirana urugwiro bakadusangiza amakuru atuma turangiza igikorwa cy'urukundo abashaka kuza mu kiganiro cyangwa kuba abambasaderi mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 4 3 4 6 nongere ngisubiremo ni 00 1 2 0 7 4 3 4 6 0 naho utaha mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
Agasaro America.
diaspora bavugana kwijwi rya America agasaro kaburaga